Hoku hohoki. Kikino, noun. Neutron star. Manau ia o ka hoku hohoki ka hopena o ka pūnahunahu ana o ke kahi hoku. E koi mai ana he ano hoku I maupaa I nga huna hohoki. A neutron star is thought to be the remains of a nova, resulting in a type of star composed of neutrons. Shortened from hoku huna hohoki.